diinsoorna muddooyinkii meelahraa inka dambe ayba asbuucyadan ku socday sideelan ka dhisi lahay bulshada golo degaan oo iyo hoos ku dooradayan taas oo xaqiiqdii meelahraa bulshadana ka amaaniyin sida wanaagsan oo iyo handhawaayeen shaqadaasoo horey ban sii socotay iyo meelahraa iyo qeyb kumida anaan iyo wasiirka insha allahu tacaala maalmaha una roogna wayba nagada doonana maarmo una wada tashi iyo bulshooyinka qeybood shalduun iyo qabaa-ilada dega deegaanadan sidii si nabadgelye oo wanaag ee soomaalinimo ee walaalnimo iyo ka qeybsada lahaayeen nidaamka guulaysada lahayna dowladda koonfur galbeed sidiisan wada ogdin madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdiaziis wayba ku gohona mise wasaaradda arrimaha gudaha ka taageerahaahe sidii golayaasha deegaanka guud ahaan lanka dhisi lahay dhammaan degmooyinka koonfur galbeed ciidanka mahadsanyi madaxweynaha siduus wasaaradda garaboonku sii ahay asaas oo kale mayba faday intii una baaqan jeedina una erna siyaasiyiinta ka mashquulsan mararka berisho waxyaabana nin roogna aan aragaana wanaagyada la qobadahay dowladda koonfur galbeed maalinyaha miingan surun sidii bulshadii lanka adeegin lahay dareemo kortan